tunani kutulia. Tell me all about your fears now. Leo ndilo lendi tole mtima wako. Ni uto mtoze ndi umati lesipa. Neli makundo kama seka nao. I know you're hurting and never got a sore. So baby, sore.